tale. Unapoku wambale, na kama nini fuga za vale. Girl, njoma hapa nikupe, wenye wivu wote wanilionge. Girl, fuku za mapepe, wende doktor ndo unigange. Umefunzo onyago, nitaidi zako zina niteka girl. Unanipa burudani, kiuno chako na ukadika girl. Hini wani wapi we, kabila gani we. Kabila gani we, umefunzwa na nani we.
Money, hey, hey. Back I am allergic to poverty. using my sense to gather the properties. No time, like a statue of liberty. Nobody knows tomorrow, so I'll be holding my destiny. Yeah. As if he said, I don't know. Some people they go below. Yeah. I continue the struggle. The struggle they double my hustle. Yeah. As if he said, I don't know. Some people they go below. Yeah. I continue the struggle. They double my hustle. Yeah. Now I'm giving my testimony. I'm killing the beat and I'm giving them heat. So.
We all need love, we all need affection, and the way that you're looking at me, I can feel a connection. Unani bamba, baby, kwanza navochekecha, kinywaji kwa mkono, na kibeti kwa bega. Just a quiz in my demo, na penda do, na matali pia tunazo drama. Ya dunia ni mengi sana, no commitment mama. So nipe nafasi, nikupe mapenzi yangu ya kilia. Hallelujah, oh, 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 nakupenda, tena nina imani sana. Ushanitega, ushanitega, we all need someone. Nakupenda, tena nina imani sana. Ushanitega, ushanitega, so make love to me. Unconditionally, babe, unconditionally, babe, make love to me. Unconditionally, babe, unconditionally, babe.
No.
They all need a love. Me, I need a wife. Waku ishi na yeye. Pata vijana takufa mapema magonjwa ya meja. Jina langu wani, sasa lazima nile. Nikikosa kula na wendo chakula, ntakonda mazima. And I believe nitakuwa na wewe, mwanzo mpaka mwisho. And I believe